Kiko New Star.
Sing, sing up.
Excuse me sister, jina gani insta? Uko WhatsApp, Twitter, I wanna follow you. Tena mda gani utapita, nataka selfie picture. Amazing, tabasam limenita. Ntakufata kwa back, ya bona rock. Namba ndo ina mat, bulka samat. Naito kifati kwa nguvu ya karank.
Tena kwa upendo, sita kuzuru sister. Umenipa mitenshen na tamani pate yota.
Kidogo
na 255 nipigie, take my number.
Kidogo
napenda yo swaga, yo sweet or smart.
Kidogo
kwa telephone ili nkuliva long.
Kidogo
tutakacha pleta tukispeak kwa phone.
Au nipigie kwa telephone, chukua namba yangu ile 255. Unasema different code, tuto like sure out downtown girl. Na itwa Michael Newstar, yes I am. So get away from, sije no na monster strange. I'm shamba, sijui Snapchat, BBM. Tuma no more text to fly. Me the friend ya wanga kupigie nkupe high. Sije fake number, snipe plate number. Beep kwanza, badai kupigie. Nisikia sauti yako mororo.
Tena kwa upendo, sita kuzuru sister. Umenipa mitenshen na tamani pate yota.
Kidogo
tano nipigie, take my number.
Kidogo
girl napenda yo swaga, yo sweeter and smarter.
Kidogo
kwa telephone ili nkuliva long, long, long.
Kidogo
girl tutakecha pleta tukispeak kwa phone.
Kidogo
tano nipigie, take my number.
Kidogo
girl napenda yo swaga, yo sweeter and smarter.
Kidogo
kwa telephone ili nkuliva long, long, long.
Kidogo
girl, tutakecha pleta tukispeak kwa phone.